exclusive from MalawiChoose.com. Another one.
Malibiro ba Malawi pano. Malibiro akuperekedwa ba Malawi pano otungotukwanitsa. Malibiro akuperekedwa ntawuni mutungolilitsa. Ndithu malibiro akuperekedwa dziko lino ngokuyambitsa ndewu, ngokupangitsa kukhala ngati kumwamba sumafuna utakalo wako. Mwezi wa atharu abe mutitumizireko ma units. Umangotsonya basi pa mtima umvekere utsiru wako. Kuyang'ana zomwe kupatsidwa pa mwezi ngati ntchito sukugwira. Kuyamba mwezi mpaka kutha uli mungongole zokha-zokha choncho kumwamba ungakalowe. Nokha mukudziwa kuti ngongole ndi bodza ndi khete-khete choncho ufumu wachina Eliya ungakauone. Malipiro akuperekedwa pa Malawi pano ngokupangitsa umulusira be nkhani yosadziwika bwino ndithu ngokukanikitsa kukafunsula nawo kuphwando la mwana wankhosa lili mkudza achinyamata kumaliza maphunziro azaukachenjede ndi chiyembekezo cha malipiro pwamwamwa mphuno salota kumapatsidwa ndrama yosakwanira matumba awiri afetereza okulitsa munthu kulusa kufuna kudzipha koma ukabweza ngongole zako zonse yosalayo osakwanira kugula tameki mene unaambira chibwezi ndi wachikondi wako mpaka zaka zisanu ndi ziwiri usana chikwatire kuti kapena mwina mukudikira peshoni ya muzibwezi ayi ndithu kuli kuopa kuti mudzikadyanji malipiro ake ochititsa manyaziwa ndi china kumafunsa ati tivinaliti basi pa mtima umangoti usamapuse kukawafunsa bwana anga uvina tsiku lomwe aganize zondikwezera malipirolo. Malipiro akuperekedwa mdziko muno ngokuphunzitsa kuyankha mwanthudzi kumafunso opusa ngati oti tivinaliti koma lero iliyonse tili pa bawo anthu nkumati timakonda bawo kwambiri koma mukanadziwa ati aja mmagwira nawo ntchito aja atunde bawo imawasangalasa uloza mtsima pa nkhomaliro alibe nazo ntchito ishi munthu kumangodwaladwala BP kuchipatala nkumati muchepese za mafuta kuti iwe malipiro anga anachepetsa kale za mafuta takango auza bwana kuti mtundu wa BP yangayi imachira ikakwezeredwa malipiro basi malipiro tuulandira mzintchito omwe akutionetsa ngati bawo ndi mbamu timakonda bawo mbamba ndithu akutidwalitsa BP tisakudya za mafuta ndikumakhala mabwana ena malipiro onyenyeka omwewa kumango kalipira ndithu kumangolalamuka nkhani zosadziwika umangoti koma nditakumana naye mu mdima magesi atazima ameneyi ndikuti kulira katswiri tina tazachuma nditophunzira tawo toyankhula ngati ntamuyaya kumapita m'mawayire simu nkumata Malawi ngaulesi ndipo ngono ngasadziwa kusunga ndrama zoyambira ti mabizinesi umango yang'anana nda akazako omwe mukaphatikiza malipiro anu anthu awiri sakwana ulo ya matumba atatu afetereza oberekesa kungoti musatitengere kokatukwana koma mutipulumutse kumaphuzo malipiro tikupatsana makomo musanafike poti tidzikalipirana moyo alutsana amwene ndi malipiro ochepawa kuti tikwatire mwana wanu lobola kapena kuti lowola kuchita kutchaja ng'ombe khumi ngati adzikadontha madolazi munkwatira nokha chaka chino malipiro ake onyentcherawa upezeke koyamba wabereka mapasa kachiwiriso mapasa uithawa atutaoni kuti malipiro ake opinimbirawa kumangwalatira ntchito apakhomo pako choncho anako aleke kutsinidwa ukapita kuntchito ndekaya ndiwe ndani umatani uli ndi udindo wanji ngati umayang'anira ntchito pena pake moyo wako sindikusamala umvetsetse ndikukhala mu nyengo zovuta moyo kulimba katundu akungokwera mtengo anthu ambiri wogwira ntchito zapakhomo kayamboma ndi mmakampanimu ndi wokhumudwa ndi pakulira ndi zomwe akulandira akamadandaula osamayankha motumbwa ngati ukadzafa dzakudya nyama amvetsereni ndipo ngati mkotheka akwezereni koposaposa osamango kalipirana mzintchito omwe kuli kufusana mafunso opepera ngati woti tivinaliti anthu akuyenda otopatopa dzakuwerukirani ndi winawe kungokuonjezera malipiro pang'ono waonjezera kale zibwezi ziwiri zina kulikonsekonse kudzala komwana choncho madandaulo athu angamveke ishi malipiro akuperekedwa pa Malawi pano mchiretso chenicheni.
Exclusive from MalawiChoose.com. Another one.